Thank you, God. This far is because of you. I fear nobody but God. Gitonga Tosh, Tosh, Tosh.
All the records.
I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. Nimekuja mbele yako, guy, guy. Ninajua misi, fight, fight. I'm raising my hand so high, high. 5 kaniokoa kutoka kifo. Asante Mola kwa uhai. Asante Mola nimeona siku nyingine. Pia nimepata kikombe cha chai. Sote watoto wako tuvae jeans au suti tie. Sote watoto wako tukanyagie kaku au tuskin kandai. Bila Mola singeitwa Kitonga Tosh. Bila Mola sote bure hata kaa tuna drive magari Bosch. Bila Mola sote bure hata kaa tunaishi maesto Bosch. Asante, asante umenifanyia makuu. Oh my gosh, pendo lako kwatu lila kweli. Mungu hamwachi mtu wake hawezi akakufeli. With my God, no fear. With God, no shade in a tear. We'll move on and on. Hatuta choka tumeweka full gear. If God is for us, who can be against us? With my shield and my spear. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. Aha, kanilinda sasa toka utotoni. Kaniokoa ile siku nikiwa na mama, dada na kaka karibu kupotea sokoni. We mkuu, hivi sasa unajua nina shilingi ngapi mfukoni. Waniona nje, hawatambui vitendo nilizofanya. We ndio unanijua nje na ndani, moyoni. Unaweza sabu ni nangapi kichwani nywele. Unajua vile nitakuwa siku za mbele. Umenibariki na kitu moja speciali, hiyo ni familia. Uwalinde uwachunge shetani asipitie. Ovyo kwani hisi njia punda milia. Zebra crossing, wakati wa raha na kusahau. Wakati wa dhiki na kukumbuka, lakini hata hizo kuzawai kuniachilia. Najua umeniwekea yule mmoja mshikaji. Ulitumba tukiwa tofauti, kila mtu anayake kibaji. Beat amekalia, aha, bad. Iki makia obviously ni 10 over 10. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. Tunakula, tunakunywa, not normal. Thank you God, you're so wonderful. Morning, clouds in the sky, birds in the air, fish in the sea. The world is so colorful. You protected me, you've been so thoughtful. For all you've done to me, I've forgotten and become so sinful. Devil is on a mission to take me with him, so I ought to be very careful. One way to fight the devil is to be prayerful. You gave me the life alone, I did not borrow. I don't have to worry, cause you know about tomorrow. Fill me up with joy, no more sorrow. Gitonga Tosh. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. I fear nobody but God. Hear that, hey, put it in your eardrum. People change, times change, economics change, friends change, enemies change, but you remain the same. You've never put me to shame. You have been the same from all ages. You have been with me through all challenges. Through all challenges, yeah, all challenges. Nikiwa na shida na kukujia, una majibu matatu. Yes, no, ama pingine wait. Sitaki kitu, nikiwa na shida na kuvumilia, una chap chap na rap rap, yep, yep.